semi ni mbu mpaka sasa napumua napumua yani machungu ayo mapenzi yatakuja kunigua Uweka pose, selfie Tuende apo Tupas kwesi Uweka pose, selfie Tuende apo Selfie, twende apo Tupas kwesi, uweka pose Selfie, twende apo